say, welcome to my Instagram page. Superstar Dooley, come on, Nicolas Cage. I never lose, I never change, I never age. Vitu vingi, nipo hoi, nipo gej. Bage! Mini Dar es Salaamia, Toto Kariakoo dumela mende jambazi. Kilimanjaro na Chugania, uko pia ni hongu njubindo maka. Nilisha sota kwa migu, jua linachoma saa saba kama chokora. Ila leo ona nipo juu, RIP baba ruge mutahaba, kaifunga nja. Touch ita watu wote kwenye jiji, pop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto migi, leo na furaha. Leo na furaha, aseka chita watu wate kwenye jiji. Kupop champagne baba imedidi. Ita toto dogo dogo toto migi. Leo na furaha, leo na furaha. Eyo machizi wata one.
Superstar
Julie size number one.
Superstar
Tabuki kambo na ito anan.
Superstar
Aha.
Superstar
Oke, okay. Eyo machizi wata one.
Superstar
Julie size number one.
Superstar
Tabuki kambo na ito anan.
Kareko nenga kino mabegani. Superstar toka Kilwa Road ya kuna lami. Kabla lichiwani kumpa kajala majani. Baa zote masaki apota bata kuna nyani. Tunawicha siku zote na
Rosa Umbara. Rosa Umbara. Rosa Umbara.
Kepana kwa
Wakalo msiri yoto liza lango la jiji. Nekipata chochote na lipa pango kwa bibi. Kiono spatikani juwa niko zangu angani.
Kama sipo Dubai basi niko Marekani.
Tachita watu wote kwenye jiji. Kupop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi. Leo na furaha, leo na furaha. Ase tachita watu wote kwenye jiji. Kupop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi. Leo na furaha, leo na furaha. Eyo machizi wata one.
Superstar
Julie size number one.
Superstar
Tabuki kambo na ito anan.
Superstar
Aha.
Superstar
Okay. Superstar Eyo machizi wata one.
Superstar
Julie size number one.
Superstar
Tabuki kambo na ito anan.
Superstar
Boxing Promotion.